Lily B's a touch.
Another one, Monster. Kila mgari chende wa sande kama mademu wapiga mande. Yeah, hizi pande za kijanja zama tije sove ranch. Cheki wana lalamika bene wamezulumiwa hadi na chana kipemba sisi wala wewe liwa. Voice as a young rapper skrrr ndo wanda safa na bado napiga masafa wani lisa tani kafa. Blood of many has a zen to shine for you but they let me to say wakileta mazarao na wishing the yama coffee I will wasn't it's a how. Nisha washika utosi, hey, kwa mana mini kwa juu, babu, na waliza vijuku, hey, natuna na bonge la buti, Benedi kama mgambo, hey, mene pinyi kuruti, Johnny waonye shemambo, na mauntana the boss, kila party who to coast.
Niko buti barida, ni mweno watu skute na bide, tupo tuna ruti kwa faida, na shuti mamruki mashoga. Ndo mana tupo single, tunadili to the money tupo single. Na wanangu wa Ibiza tupo single, o madili ya mapene tupo single, tupo single.
Mini kimwaga mapene, inakuwa miujiza, usiulize pochi nene. Nza wanatoka Ibiza, checking up a working visa. Niki chana na waliza, wame delight, wame nikosa, ngumu kusai. Isha watosa, tena ni ngumu kusema. Hilo lotaba kinyuma, I'm walk with car. You walk for food, nakupa usholi na saa. Usijo kapigo mashoot, na wapa kichapa surprise. Kukukuta koma cheese, wow. Loka kitambo na fight, sende fana nisha na wanao. Bile muda wano tuna, dada zao natafuna. Kujanda leo wala juzi, zawa sinaga makuzi. Sisha boki na vichechi vile na hugo pachai. Nzawa sinaga makeke shoboka niweke awane katai. Vile na pita na chinja na kaa na wapa kabisa usholi na saa. Madogo machoko mekosa malezi awa niwezi kile zilezi.
Nipo buti barida, ni mwendo wako skute na bida. Tupo tuna ruti kwa faida, na shuti mamluki mashoga. Ndo mana tupo single, tupo single. Tunadili to the money, tupo single. Na wanangu wa Ibiza, tupo single. O madili ya mapene, tupo single. Oh, tupo single.
Harry Monster,
tupo single.
This is another one. Taurus and Smile Montana,
tupo single.
Jimmy, Kuya Yunga,
Prince Music.
Thank you.